Nsa otieno, idhi kanye?
Adhi e chiro.
Bang'e to ibiro dhi kanye?
Abiro dok dala tieko tichna.
Ei otieno, in pod itek. To ka isetie kaka an, eka ibiro timo ang'o?
Kara e kindego an abudho abudha to nyithinda ema noti tije duto.
To bang' mano to?
Chieng' to an atho, kendo nyithinda noika.
To bang' mano to?
Onge ng'ato manyalo ng'eyo gima timore bang' tho.
Kanye bayo? Ji mang'eny to ng'eyo. Kitab mwa maler manie lwetani, onyisowa weche mang'eny.
To ondiki ang'o?
Ondiki ni bang'e ka ji osetho, to gidhi dak e Gehena kata e polo. Gehena en kama rach mogik. En kar rem kod kar mudho. En kama Saitani odakie. To kaka ing'eyo, en e ruodh jochiende duto maricho.
To polo chalo nade?
En dala maber putu. Kama gimoro marach ok nyal donje nga. En kama Nyasaye nyaka lago dakie. Arachik iti winje winj mondi. Chalni ka gimor, koso ka gidhao.
Gimor maber.
Kare polo ji duto siko ka gimor kamano. Winji jogo ka gidhao kendgi. To e polo kucha, weche mag dhao onge chuth. Richo mora mora ok nyal betie. Kwelo kata mer onge. To ji duto herore kendo ging'won. Gipako nga Nyasaye mane ochweyo pinywani. Luoro onge e polo.
Kara polo to ber ma. An gi siso mar chope. To onge kaka danyal. Nikech an awuon, ajadhao kendo ajamriambo. To an gi sigu kod jomoko. To aluoro dhi Gehena. Onge yo mo madatony go koso.
Yote nitie otieno. Kitabu ni okelo wach maber. Nyasaye mar adier oseoronwa jawar en Yesu Kristo wuod Nyasaye. En to notho gi yiem ni mondo otimre owuon misango kuom richowa. To koro osechiera kuom jomotho. Ndalo mosekadho, an bende ne an jaricho mane ok nyal rwaka e polo ngang'. To koro aseneno kendo yie richona bende. Kuom teko mar Nyasaye, ayudo loch kuomgi. Nyasaye osewara, kendo in bende inyalo wari.
James mondo inyisa wach Yesu, an bende mondo akwa.
Ne ok ubire pinywa ka mondo okum jopiny. Loeno biro dwaro ji mondo oreg gite. To en adier jakonyo, to en adier jakonyo, to en adier jakonyo. Nike joretoa, ne okumire pinywa ka.
Yeah.